not.
Nhyirawo, onuabarima, ɛyɛ paa sɛ yɛba Awurade fie. Mesusu sɛ na meresua Atwerɛsɛm bi ɛberɛ bi a abɛsene korɔ no, na ɛkaa sɛ ɛberɛ a Yesu ɛbɛne Yerusalem no, na asuafoɔ no ɛmaa wɔn ani so na wohunu kuro kronkron no ɛwɔ akyirikyiri no.
And they begin to rejoice.
Na wofiri ase ema wona ni gye e na woka ase afei e na wodi ahini no ebesane aba.
And this certain man that was telling
na sa obarima yi na oka se ana se oka sa fa Palestina akwansra bia enchere ye ho na oka se sese enipa no wo afia etwa mu no wa bedru ba bia se wofiri bonhwa no mu eba soro na wohwe kanko no so.
The same road that Jesus and the disciples were on at that time.
Kwankro no a na Yesu ene asuafo no ewo so saa bre no na se ohunu kro no ofiri ase esuni.
You know, I believe that some
mejidi se na biribi wo ho a saa asuafo no wo saa enna no mu no onya atenka se wo de ahinie no ebesane ababio.
Now it's almost time. I believe that's the feeling. It's
na se se akaka krabi na megidi se eno ene atenka ewo nipa no mu se akaka krabi na ahinie no aye krado se wode esan ababio.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, has just spoke to me about
Neberma Neville yendumfo ene enhyirahwefo waka kire me efa ohyobɔ dwumadie bia eba so ewa sorifie ha ewa anajo kakra a ye bo ho mpaye.
And I told him I
na me ka kire ne se misusu se ebeye enhyira ade.
You just can't have one to me
enya ohyobɔ bebre na mprepi emrepi yenya adwene a entene efa ohyobɔ.
A revival isn't so much as to bring in
Oshubo enye se doduo no ye de asorema foforo eba mu emom eye se ye kenya e wona ye nya won dada no na me pese meka yei pese meka free makuma muton eno mi free ase enya atenka atenka sononko e wa asorefie ha esene de na e wo ho emretintin bi eni.
A feeling of a deep spiritual sense.
Atenka eye honhun mu atenka pa eti se de na etie ebretintin a abesne kro no.
That something that settles and it's
se bibia etim na ewo fapem kan na mi wa ahoto so se onyankopon e behira sa asafo petu e so na ebio woni tumi mu na mi hunu dansie nhihye no se e koso na mi susu se eno eye ade kese e firi se ntem so ana se echire ye mpanimfo no ebe wo ye akode no na ye de ahye ye mofra no ensem na ya nante afa saa sika kokɔ atwede ne so.
Debi
mitwa saa ɛkwan fa no mark no sesei mfrinhyia aduonum mentumi ɛnhunu no saa asɛ na ɛnyɛ ɛbere bia ɛfiri sɛ ɛfiri berɛ a na meyiyi nnuane ɛma Chris Mesna no ɛbɛyɛ dunwɔtwe dunsia madi mfrinhyia dunwɔtwe nanso ɔkɔɔ baabi.
Here we have no
Etrese ye ni kura ewo hoda ewo ha emom ye hwehwe oba ko a eba no na eno eni kuro no a onyankopon e na oyɛ ni sifo na oni awie bia ewo ho anope yi ebra na me kasa efa asemtre no ho no efa maame no eda no na me bɔ mɔden de maame asi hɔ enye sɛ de ɔtie paa yi ɛwɔ mmerewa bere mu ɛne honam atwintwam ɛne yɛ nyinaa ɛne poma anaasɛ tease nam dada bi anaasɛ akonnwa bi na nhwiren kukuo ketewa bi esi ne nkyɛn mmom maame a ɔwɔ owu sɔre no mu wasane kɔ ne mmaba bere mu na ogyina hɔ a ɔhyerɛn sɛ ɔhema. saa kwan ne so na me pese medwene me maame ho me pese medwene ne ho se de ote enei wanyini me pese medwene de eba ho na menim se munya atenka sa munya atenka saa kwan ne so efa mo maame no ho dwene ho se de ote pa ewo na koma mu ewo mu se dodo se de amensem trefo no eka se abrabo anye mre ama no nenso obebo ni nyina biu sedye obeye bibi ama wo enti onyankopon ebema no aye kwan a obetumi ene wo atenase da enti eyemani ewo saa ehun menim di enti meye saa enkaiboy anopei se mekasa anadwi se eye urade pa ewo kwan ene oyi mukure ni menim senia mekoye no nenso na menni adaje kosi beye donhwere ene simadu a abesene koro no eni meye enhwemu awia no nyina na menya atitrepi ene putupru telephone frɛ mantumi anye na mepese mokoso ebo mpaye ema Dr. Sam ono oba ne hoye na yeda ase na Dr. Baldwin ena owura yere Baldwin ewo won ba nu enya ahoden won ho eye won den mepese modi fufuro ba kon eto mumpai bo enhyehye so awia yi ono ene Harry Lees a owo efom ha odutomfo no Harry eye me yonko pa na emretintin a mehunu no no misusu se na oye Kristo ni no kosi awia yi ebra ninu ya berima eye abisade e ma ne kra enkwagye onu aberima Mike Egan ena ode ebaaye ono yen ejapade so hwefo no na ode amane no baaye na Harry tibia no enye papa kra ewo ayaresabia ho na minnim se odwene me ho bebre sa nanso odane ne ho efri ono ane hwefo ho awia yi ana se ohwefo a owo asafo no mu ba bia okọ na opese meba ebehwe no na mepese mekohwe no enti momo mpaye ema hari eye yen enije ewo ha anaji se yebehu eye menamfo no ma owo ha yi ofri Georgia efam onu aberma Walt Evans ene nabusua mehunu enso ahohoa fufura na minnim won ebia na wowo ha anope se menye mfumso a mehunu onu aberma ene onu aba Elma Collins ewo echire ho a wo free Phoenix Arizona oh won satrai ayeti se de ase wo hye okiteki kwan so entade no na ufri kwan no so na yemamo akwaba ebe hwie mentumi emisa mo se montena ha ifi se mo ahunu baabi papa hwe eno eye pa Phoenix bi pese metena ho baabi nia nkasa na afi mi hunu onu aberma Smith ewo eha ewo onyankopon asafo no mu ewo abontin ho onu aberma Smith wodi amame wonwoma keto ano ada no ana se emura wiya ebra na aka akiri no menkenkani mpo nanso nokure ni meje atum emretenten a menim se wo na wo twere esese eye nokre twere sem nyankopon nhyirawo na me wani daso se eye nkoso na afoforo bi metumi akase mema munyina akwaaba ebehia dan yi mu na mani ji saa enwom no ho anopeyi efa onuaba striker a woto dwom no ohwe fa tokuru no mu ewo ne ho na menua no Mennonite fo a mowa ha eye me anigye se mowa ha na o munyina adamfo ewo ha megidi ofri Illinois ene ne babarima etwe biribi agu ahoma so ewo akyire ho mehia won bio na duduo pi metumi monwene se meebu mo animtia se ma momudini a emom mema munyina akwaaba afi moma yenkinkan anadwi ema tresema disua emfri Matthew eti aduono baako no ye firi ase ewo yimu baako no na yakinkan abafom ene du baako eka ho na ebra wo beni Jerusalem no wo baaho na woduru Bethphage engo bepo no eho no na woduru Bethphage engo bepo ho no Yesu esoma esuafo mienu okachre wonse munko akura edamu animi yase na entemwara mubehunu afunu mu a wasam ma na meba eka ne ho
loose them and bring them to me
munsane won na munfa won emre me
And if any man say aught unto you, ye shall say the
se
Lord has need of thee.
Na monka se wonhu ehiamma ewade no. Na entemo a obema mo de won aba.
All this was done ye, that it might be fulfilled.
Na de odifo no eka ye no aba mu se.
Tell the daughters
monka
si on
mama se.
Che.
Wohine eba wo nchen ewo ojuo mu oti afunu mu no so ene afunu mu a osua eneema eba so na esuafo no ekoe na wo ye sede yesu ehye won no na wo de afunu mu no ebae ene ne ba no na wo de won taade egugu won so na otena so
and a very great multitude spread their garments in the
na,
way.
Na enkrofu kuo no mu pi e de won ta de esese kwan no mu. Na ebinom su twa dua man. Na wode sese e kwan no mu.
And the multitude that went before
na enkrofu akuaku a wodi kan ene won a wodi akire no eteatea mu e ka se Hosanna enka David ba no.
Blessed is he that cometh in the name of
Inshira ene de onam Awurade edin mu eba no Hosanna ewo surusuru no ho a.
And when he was come into Jerusalem
na ebra odru Jerusalem no kromu no nyina bo twi eka se hwan ne oyi.
And the multitude
na enkrofo akuaku no eka se oyi ene Yesu odifo a ofri Nazareth no.
Let's bow our heads for prayer.
Moma yensi yentrase emampaebo.
Oh Lord, we wondered just
oh,
what we would have said if we were in those days.
Di anka yebeka se yetnase sa enano mua.
But we are living in
Nenso,
a greater day.
Yeti edake siyebi mu.
When we are looking
ebra
for
you to no come. Se obebano. Na ebra ye ye ahusisi no erade. Yesiesie ye na komen na ye de afiafia ye tumi aboaboa no nyina afri otwa afuo no mu ebei e wo fie ene amanoni
we are thinking and in anticipation
ye gine ho na ye hwe kwan e wo ebra ye behunu se oba otipon kofita so
coming down from the portals of
glory. Osane efri animonyam ponkesie no mu na wabesesa na wadane saa ye nipadua eproiti bia akọ animonyam nipadua te se ono ane die
no
mu
where there can be no sin or no sign of death every
dia boni eni ho anase owo nsenchen bia emma ho na ye behuno se de otie na ya tnasi na ya dono ewo emre nyina esese eba no ye dawase edema asafui ene nehwefo ene wona wohwe ye na japade so ene asomfo no na ekoma onipa bia oba ha no na ekoma ahoho a wowo ye mpunu yimu wo ye enyama a ofri ebuokro no amu na emom ofri adidi bia foforo.
We would ask that you would
ye
bless them tonight. Ye
bisa se ube shira won anadwi ude wanimpa.
And feed us on thy word.
Na mayen edwani ni ewo wasemu se de ye befria anadwi ye de ahotoso se ye beye a Christofo papa asene de na yetie.
May we go with the new hope in our heart.
Ma yemfa anidaso ofofro enko ewo ye na kumamu na ye de anigie echen ne maye no. Se kwan biso ebinum ewo ye ntem a wo yare na wowo amanye mu a ye wire emfri se ye bo mpaye ama won se won wo ba edan no mu no anadwi ba bia ye boa ye ho ano ama osom no wore ba mu se ayarefo no ma won pue enko ewo apomudin mu na ye bebisa ama won a won ho eto won no ewo afie mu ene ayaresabea ahodo no ena wowo amanehunu empa so
we pray o God
ye bompa ye o nyankopon so wahum mbobro ebeba won so
we would pray for
ye bompa ye ama wona hwe emfa won hu anadwi na won enkan hweye nso na won hunu se awurade ye na won nim die ekyere se onyankopon edo wo won tias ye die wo hwere no
God made some radio.
Oh, nyankopon makasa fidie so kase ebobi anase kwambi so enka wona koma.
And their emotions may be turned to thee.
Na wona tinka enane enko wonche ansa na ahumobro pnumumu ato na won akachiri. Ejina atemu a ahumobro enimumu.
Help us, Lord, these things we pray. In the name of the Lord Jesus and for his glory, we ask
that. Boyen, Eradi, Sanomei, Yabohom Paye, or Eradi Yesu Dimu, na Edema, ne Nimu Nyam, na Yibisa. Amen. Na Enipano, Abo Apisopa, Ewa Pononuano. Ena monteno so achi ena monteno so achire so na adanpo eni ho a nipa no ebedamu.
They were laying outside the wall all over the grounds.
Na wodi da fasio no achi e wo biae ho nyina efise na yei eye twamu no na enipa efufri wiase a na ewo ho no enyina mu se wo besom e wo sa bre no na eye bra wo kum twamu adwama no na ono na ejina ho ema won gie efri Mizraim enkwae no mu na wokosu edi yei afibia sa atwam kesiei ekoso na eyemreso nkunu mu baako ewo anase jumadie ema Yuda somo no isane se na ekyre ebra wonya ogie no nipa no nyina edo se wosusu eno ho ebra wonya ogie.
How did each of us tonight can go back?
Senia yemu biara anadwi ebetumi akọ akire ebra wọje yen no de na ekire emayen metumi akai ewo mia misu ehunu mu efa senia mabari ma akuma mobroni akoma epre se nensa ebeka onyankopon bisusu se se anka metumi akosoro na mabone punu mu a na makasa akire no ebre kakra na ewo mu se muni masem no minya krata ani kredia na meko twere krata akoma no efi se na mintumi enka sa nkyre no na minim se otiwuram efi se na matine nka na ma hunu se onenam enua no mu na a bribi ekwenda da bia na mefaso ebra makọ ahayo anase makọ empatayi bisusu se mede bebo dua no ho na mede akoma owura Yesu wo kwan biso se de sa ade so ano ebetumi afri makomam sa na juno ewo fom ho
me yure ebetumi
afri minfie
yure ebetumi
afri medimpo ebrebi.
But I can never forget that hour when he delivered me from
sin. Nanso me yure rinto mi emfri sa edon no da ebra wo gi mi efri boni mu no bibisi ye ewo mi mu a aboa mi ewo sum kese edon no mu.
The hour of my deliverance.
Me gie edon no boni ade so ano efri mi so na me ye onipa foforo. Ma ye abodi e foforo e wo Kristo Yesu mu efri sa abre no na sa Yudafo yi num wo ba afi biara na asutire bi e wo asoredan no mu na wo fa pan no no ene e fan nyonwono no ene ejama no na wo num efri asutire a e wo asoredan no mu no
rejoice together. Because that God
na wogi won ani ebom efri se na saa nyankopon no akyere won adom enti yei eye twam bre yi no na enye twam nko a emom na eye twam sono nko.
You know, there's sometimes that we go to church.
Munim eto da bia yekọ asore no ebre bia ye do se ye beko nanso eto da bia biribi sono nko bi ekọ so ewo ho.
And this was one of those times.
Na ye eye samre ahoduo no mu baako na ewiem aye kusu se biribi ebesi said ye etie enei wana na wodonu nyina aniwa ehwe no se obeba epono no ano na megidi se eye biribi kese saa kwan no so ene ifi se wana wodonu no ehwe no kwan.
Charged
ewiem ayekusu se biribi ebesi
when we are living in this day
ebra yetisa edai mu no ebra asasi pa abeye powder kese baakun na abodie mu nyansape e ka kire yense eye sima miensa na abo anaju desuo mu na me wa hoto so se na mo kenkan se de na mo ye no debi no sa asrafo odom so pani no asem no o ka se okon foforo e wo wa ebedi sima mienu ana asem yensa sa tete akodie no ani etuoto no ani amnatuo na ada no ni nyina atwam wajitu muse okuwa edisuo no ebedi sima mienu anase miensa. Debi, unipe bia na gine aye saka saka ebe yi ni mua suono efuso na watu saa tupa yenu mbakon. Na sewo ya, ya obia ebia wotie, bebia sewo betu abe echile biyo. Ewiasi entumi enyina eno ano saa. Biara na owo twam no ase no na wonnim se biribi ebesi nanso na wonnim de etie.
And that's the way it is today. Most everyone
na saa kwan no aso na etie ene duduo obia nim se biribi ebesi obia nim saa wobetumi akasa akyerɛ ɔdebɔneyɛni wobetumi akasa akyerɛ odwadini wobetumi akasa akyerɛ obia na ooo ɛyɛ berɛ bi a abotɔyɛm ɛnni hɔ ɛma ewiase mmom wobetumi akasa akyerɛ ɔbarima anaasɛ ɔbaa a ɔrehwɛ no sɛ ɔreba na animonyam no ɛwɔ wɔn anim a ɛhyerɛn wɔrehwɛ saa adekɛseɛ no ɛkwan enti ewiem nyinaa ayɛ kusuu bio ɛhwɛ kwan sɛ biribi ebesi ewiase ennim deɛ ebesi nanso onyankopɔn teasefoɔ no asafo no ennim deɛ ebesi wonnim sɛ totorobɛnto no ɛbɛhyɛne ɛnkyɛ na yɛbɛhunu no sɛ ɔreba ofiri animuonyam mu ɛte pɔnkɔ fitaa so na ɔsoro asraafoɔ no edi n'akyi na wɔn a wawuo ɛwɔ kristo mu no wɔbɛhwim wɔn na wakɔhyia no wɔ wiem ɛno ne deɛ yɛrehwɛ kwan yɛani agyina ama ɛno na waka kyerɛ yɛn sɛ saa maamefoɔ no akraa no ne deɛ keka ho a yɛkasa faa ho anɔpa yi no ɛwɔ onyankopɔn afɔrebukyia no ase wɔreteam ɛnkɔ si da bɛn awurade ɛnkɔ si da bɛn maame ɛpɛ sɛ ohu sɛdeɛ wopɛ sɛ wohu no no na yɛn adɔfoɔ ɛpɛ sɛ wohyia yɛn sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛhyia wɔn no ɛnka bɔmu bɛn ɛna yei bɛyɛ sɛ ɔba a sɛ yɛbɛhyia yɛn adɔfoɔ na yɛhu wɔn ɛwɔ wɔn wusɔreɛ nipadua no mu ɛne animuonyam hyɛ mu na yɛne owusɔreɛ adidifoɔ ɛnenam hɔ yɛrehwɛ wɔn suban sɛnea asesa ɔdwoɔ ne kɔmm yɛ na ɛnyɛ nhyɛsoɔ na gyegyeegye ɛna huroni hurihuri n'atwe ɛfiri sɛ yɛbɛnya onni awieyɛ nyinaa atenase abom oo saa adwendwene kɛseɛ berɛ a yɛte mu yi yɛnni ɛberɛ biara ma hwee se worefro na woche na wosomu ahoden so aden eye da bone pa
as they waited afei, for something
ebra wo twene se bibi besi no na enye dodo do kra se wona na wo wo twam no ase bebre no anhu no nanso na wonim se bibi e besi nanso wan hu no
so with be at the coming of the Lord.
Sana ebeye ewo Awurade emaye no ho. Nipa bebre na woye kitikiti ene. A wonim se bibi ebesi. Nanso wori hu no da.
For he will come in the spirit.
Efi se obeba ewo anaju de suo mu komiye mu. Na wabefa saa asafo kuma no a won ani agina na wo twen. Na wo hwe se wo hunu no akọ won ene won a obeba na wa befa won akọ dodo a wo wiase a wote afefadie mu na wodi wiase norma e hye won kra ma
never know what happened until the church
wori hunu de si yeda kosi se asafo no beko animonyam mu efi se obeba se owifuo anajo na wa befa won akọ enti ye betumi ahunu se yasane abasa bia ye kro no abio afei ye hunu se sa akwanhwe se onyankopon eba won a wo tresem ni nyina mu no aye ade kro no a ano wo ye oyi ne ho ekyere won a wo hwe no kwan ebre bia bre biara ekyere won a wopese wohunu na menim wonukremu se eno ene anida so a ewo ye na koma mu anadwoi ebeye abosumi nsia abesne kro no misusu sa na medi adanse akyere enipa binom na meka se o se medwene ho a se ebre bia no obeba na de ma meka sa no na meka safa onyabare ma baswet ho ebra me kohwe saa ohoti ni peni no ebra yete se owuwo no wadi mfinhia aduowotwe biribi me yiri ani me koho ekohwe no ansa na owuye na esese me ka biribi kire no me pese me hwe ahotefo ebra awoko animonyam mu na esese me hunu na ye shi lori koba nanso ebra me duru ho no na me kop no no ano ewo ntwia so ho e na na ejapani no da ho o ma ni tri so ebra ohu me se me ba no me nsa anyini me nsa bete no esene ho na honam esene fom na otene ne nsa e ma me na me soni mu ewo ne kon ho e na me tie mu meja meja Israel ti asie nam ene eso aponkotefo ifi se na oye ohutini oberima nyamisroni na meka se oni aberima abaswe me pese mi bisa obiribi wugidi se oho beye woden oka se o menyari mpo meka se eye asembene no oka se mi kofie oka se ma bre na ma hojo na me pese mi kofie me ka se enye unu se uwu ana me ka se me pese mi bisa obiribi se wo hwe wachi emfrinchia adiosun biribi ewo osuma dwuma no mu a edie ene eye wani mu onyam simapa ubetumi akasa akyerɛ me owura na waka akyerɛ me suahu a wonyaeɛ ɛwɔ saa bere no mu deɛ wobɛtumi akan no sɛ wodɔn a ɛso paa mɛtena ase ahu ne mfie me werɛ ɛmfiri da sɛdeɛ saa aniwa tuntum no ɛkyerɛ me ɛwɔ saa awiwienuwa no so ɔka sɛ me nuabarima dɔfoɔ yei ɛne ɛbrɛ kɛseɛ paa ɛwɔ m'abrabɔ mu menkae ɛberɛ biara na ɛyɛ animuonyam paa ɛsene seesei a mehwɛ n'anim ɛna mekaa sɛ owura woda so a nim sɛ wuwu anaa ɔkaa sɛ onuabarima branam meda ha ɛɛtwɛn sima biara sɛ obɛbue saa pono no na waba wafa me ɛne no ɛkɔ fie ɛno ɛne kwan a ɛsɛ sɛ wuwu ɛno ne kwan a ɛsɛ sɛ wokɔ na sɛdeɛ munim no sɛ ɛbɛyɛ dɔnhwere mmienu anaa ansa na ɔwuiɛ no na ɔwɔ wɔtɔre emum ɛbɛboro ɛna mmienu na ɛberɛ a ɔtee n'ani no ɔsɔree wɔ ɛdan no mu na ofuraseɛ kasa kyerɛɛ ne yere afei mpofiri mu no ɔyɛɛ sɛdeɛ ɔhunu obiaa na ɔkyeakyea nsɛmu bɛyɛ dɔnhwere anaasɛdeɛ kyɛne saa ɔne namfoɔ a wawuwuo ɛbɛyɛ mfirinhyia aduanan anaasɛ aduonum a wɔnam ne so sakyeraeɛ ɛwɔ n'asafo mu ɔkyeaa ne maame nsɛm ɛne ne papa kosii sɛ na ɔno nkwa ɛfiri ne nipadua mu ɔdaa sumiɛ no so ɛna ɔdae ɛwɔ awurade yesu nsa so biribiaa nni hɔ te sɛ wobɛsom no na wohwɛ no kwan na ɛberɛ a mekasa kyerɛɛ ɔbarima yi ɛfa saa ho no na mekaa saa suahunu no mekaa yei mekaa sɛ owura oo ɛnyɛ animuonyam sɛ yɛhu no a oo sɛ ɔbɛba ɛnna a ɔkaa sɛ onuabarima branam ɛhunahuna nnipa no ɛte saa mekaa sɛ ɛdeɛn ɛna wopɛ akyerɛ ɔkaa sɛ oo mɛnka nkyerɛ nnipa no sɛ ewiase ɛɛba anaasɛ kristo ɛɛba ɛha wɔn oo mekaa sɛ daabi mepawokyɛw ɛɛkɔma wɔn a wɔrehwɛ ne kwan no ɛyɛ animuonyam ɛnsɛm paa a wɔbɛtumi ate
is just about to break through.
Sir, Erin, check na Yesu eba na wabefa na safo.
Old age will be changed for you.
Mpeniye ebesisa aye abrantie. Enigye ebeshe abasamutuo anaemu. Enkwa ebesi owuo anaemu. Die enwuo emaje ewuo. Ebedi ensesa. Oh, ebribenie. Sɛ wonim sɛ ɔbɛba na wɔrehwɛ no kwan na wɔn ani ɛda ne so na ɛberɛ a ɔbaeɛ no yɛhunu sɛ na ekuo mmienu ɛna ɛwɔ hɔ na ekuo baako ɛwɔ n'afa ɛna ekuo baako ɛtia no na ɛno ɛne sɛnea yɛhu no ɛnɛ ɛno ɛne deɛ ne mayɛɛ no ɛberɛ biara ɛkyɛ nnipa no mu ɛberɛ biara sɛ wohunu yesu a wohunu wɔn a wɔne no ɛnyɛ adwene ɛwɔ hɔ ɛno ɛyɛ satan na ɛnɛ sɛ yɛdwene a yɛnhunu nsesaeɛ bebree adekorɔ no a nnipa no asesa nanso nnipa no honhom ɛnsesae enti ɛberɛ a awieeɛ no wɔhwɛɛ ɛpono no mu na wɔhunu no sɛ ɔreba ɔte saa afunu mu ketewa fitaa no so ɛnyɛ nwanwa sɛ asuafoɔ no ɛfiri aseɛ sɛ wɔreteam ɔsoro ahennie no abɛn nnipa no tuu mmirika ɛkɔhyiaa no na yerusalem nyinaa bɔ twi biribi wɔ ho sɛ yesu ba a ɛyɛ nkanyae ɛberɛ biara na kuro no nyinaa bɔ twi na wɔntumi ɛmfa nsie na saa da no asɛnkafoɔ no na ɛsɛ sɛ wɔka biribi ɛfa saa nkanyaa yi ho ɛfiri sɛ na ɛyɛ twam afahyɛ no na wɔteaa mu hwan ɛne oyi ɛberɛ a ɛwiem ayɛ kusuu no na Awurade Yesu mayɛ no aba Yerusalem no ama ewiem ayɛ kusuu ɛde hwɛ kwan ayɛ te sɛ deɛ na ɛsɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no anim deɛ na ɛrebɛsie na ayɛ te sɛ deɛ na ɛsɛ sɛ ɔsɔfopanin no anim na ayɛ te sɛ deɛ na ɛsɛ sɛ asɔfo a aka no nyinaa ɛhunu na ɛnsesa biara ɛnɛ ɛfiri sɛ hom kronkron no ɛna wɔbɛdi awurade yesu ɛmayɛ no anim na berɛ a hom kronkron no ɛfiri aseɛ hyeta asase no so no ɔhyew bogya no apue baabia oyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ɛne anwanwadeɛ akɛseɛ ayaresa ɛkɔ so nkɔmhyɛ ahodoɔ kɔ so asomafoɔ no ɛnhyira no nyinaa boaboa no ɛsane ba asafo no mu bio enti sɛdeɛ na ɛteɛ no saa na ɛteɛ seesei anyɛ nie honhom no ɛda so a ɛteɛ mu hwan ne oyi wɔn mu binom agye awurade yesu diiɛ wɔka sɛ na ɔyɛ onipa papa wɔn mu binom ka sɛ ɔyɛ onipa papa ɛno ne deɛ wɔka no ɛnɛ wɔbɔ mmɔden ɛde no sii hɔ sɛ napoleon ɔkofoɔ bi wɔbɔ mmɔden sɛ wɔde no ɛbɛsi george washington gyina berɛ onipa nokwarefoɔ nanso na ɔsene saa mohyɛɛ ne nso twerɛsɛm no akenkan no wɔkaa sɛ yei ne odiyifoɔ a ɔfiri galilea no na wɔbɔ mmɔden ɛka ade korɔ no a bi ɛnɛ sɛ wɔhunu saa awurade anammɔntuo kɛseɛ yi a sɛ ɔsane de ɔyarefoɔ aba apɔmudini mu ɛne ɔmanehunufoɔ sɛ ɔbɛhunu sɛ ɔde ne honhom ɛyɛ adwuma ɛwɔ n'asafo mu sɛ ɔhunu nnipa no adwene sɛ wɔrehunu no sɛ ɔyɛ sɛdeɛ ɔyɛɛyɛ ɛberɛ a na ɔwɔ asase so no na ɔhyɛ deɛ ɔkaaeɛ sɛ ɛbɛsie no ma nokorɛ ni asafo ahodoɔ no ɛne nnipa no ɛbisa yei sɛ hwan ne oyi wante deɛ na yesu ɛyɛ ase ɛfiri sɛ wɔn mu biara antumi anhu no ɛnam wɔn suku ahodoɔ no so asɔfoɔ nteteɛ bia bɛn ɛna ofiri mu baaɛ na mesom munim deɛ suku bɛn ɛna ofiri mu baaɛ na saa na ɛteɛ ɛnɛ nnipa no mu dodoɔ a honhom kronkron no asra wɔn ngo no amfiri asɔfoɔ nteteabea biara mu na wɔbaeɛ wɔyɛ onyankopɔn aba a ɔno a ɛhwɛ mu yiiɛ nanso nsɛnkyerɛnneɛ no ɛne anwanwadeɛ no ɛne anwanwadeɛ a wɔhyɛɛ ho bɔ ɛwɔ twerɛ kronkron mu no ɛka saa honhom kronkron kɛseɛ yi ho ɛberɛ a ɛretu anammɔn ɛwɔ nnipa no ntam na wɔka no ɛnɛ sukuu bɛn ɛna ɔfiri mu sɛ wokɔ kuro bi mu pɛ a sɛ wobɛyɛ ɔhyew bɔ a asɔrefɛ kuo bɛn ɛna wowɔ mu medi nkɔmmɔ efiada awia me ne roma catholic sɔfoɔ bi a ɔfiri iris asafo no mu ɛwɔ louisville na wonya mfaame ɛnkyerɛ no no onipa papa nimdefoɔ papa bi ɔkaa sɛ owura branham asɔrefɛ kuo bɛn ɛna wowɔ mu mekaa sɛ menni ebiaa mu na ɔkaa sɛ afei wɔhyɛ wo sɔfoɔ anaa mekaa sɛ aane owura ɔkaa sɛ hwan ɛna ɔhyɛɛ wo sɔfoɔ mekaa sɛ awurade yesu ɛde honhom kronkron no maa me sɛ menka asɛmpa no ɛna ɔmaa me ahyɛdeɛ ɛyɛ ɛno ne asɔfohyɛ a yɛhia yesu anka ankyerɛ n'asuafoɔ sɛ monkɔ ɛnyɛ sɛ mekasa atia saa ɛnoɔma no mmom wayɛ biribi wɔ wɔn da mu wanka sɛ monkɔ monsua adeɛ mmɛyɛ asɔfoɔ bɛyɛ mfirinhyia dodoɔ sɛɛ ɔkaa sɛ montwɛn wɔ yerusalem kuro no mu kɔsi sɛ mobɛnya tumi afiri soro ɔkaa saa ɛkyerɛ nnipa a na wɔntumi ntwerɛ wɔn ara din na yei akyi no honhom kronkron no ɛba mo so a afei na mobɛyɛ m'adansefoɔ ɛwɔ yerusalem yudea samaria ɛkɔpem wiase ano nohoaa ɛno ɛne asɔfohyɛ no yɛnni biribi a wɔatwerɛ ato hɔ sɛ yesu ɛkɔ sukuu biara pɛn anaasɛ ɔwiee asɔfoɔ nteteabea biara nanso asɔfoɔ nteteabea bebree na wɔasisi wɔ ne din mu ɛde ma nyamesom dwumadie ɛsene biribi biribi foforɔ biara a ɛwɔ wiase yɛanya twerɛto hɔ biara da a ɛfa ne ho sɛ ɔrekɔ sukuu nanso mpo sukuu bebree ɛna wɔasisi wɔ ne din mu ɛsene edin foforɔ biara a ɛwɔ ɔsoro ase sukuu ahodoɔ no Yeah, no, no, that set all tray, who may be Nan so, and who may be breed, I watch tray, I find a home, I see a woman, I hold dua, I canoe, I watch it. Now, and ne, the tray cronk no, any woman, like Jatum, I will be a singing, I want woman no inginam. Nan so, Mohu, what ensradano, what Tiamu say, why any or no? She, O Yankopon, a fabri dia, I say, and yes, she, say, obey a bibi, a free moon, and no. Ani de e manu ye onyankopon na bra wo hunu no se oba otisa aboa no so ewura opono no mu no wo mu binom ka se oyeni pakese ye wo ka saa ene nyame som ho adisua ahodoo e wo ho a wo kirekire ene se na yesu ye oni pakese ye se na oye oni papapa wo mu binom mpo e ka se na oye odifo afi se na oye odifo onko a ana se oni papapa Yewo ye bonim. Na osini odifo, na osini ni papapa. Enso no oye ni papapa. Enso no oye Nyankopon difo.
But he was more than that.
Emom no osine sa. Na oye Nyankopon a waba honam se obeyi boni ho. Na bra obaaye no, ote aboa no so no. Enipa no bebre kan se oyo yare safo. O ya hunu se obue eni onifrani ani. Ye hunu no se oma onipa bubuafo enante ye. Ye hunu se obompa ye na huraye efri abofra no so. Nanso afei saa enkrofo no na wodi nachi se obenya kwa no ani apata adi ntra. Na saa kwan no aso ena nipa kuo no. Etie ene duduo pii se o yare safo e wo ho a aden won odi nachi na waye asubura e wo amia etam amiatam so se wo yare a otumrika e ka se o mepa o chobo mpa ye mame se Awurade Yesu ebe ma me ho aye me din na se wo fri a yare sabia ho pe a ana se oyarefo ompa no so a osane eko wiase mu bio pe ti se okraman a okọ ne fie mu ana se preko a okọ na teche mu se de kyerese mu no eka aye no odi na chi eje adepa obetumi anya afri ne mu wode no eye se a akraboa edua ana se bibia obetumi anya afri ne nchen na won hwehwe se obesom no Sa ni paku eda so a ekoso ene na akwatafo onkon ene wo ho a osa won yade na obaako esane koda no ase ana ase na oyi du ana wo mu baako esane koda no ase na wona aka no ekọ won ba bi se boniayefo na se nipa ha wo America no a Nyankopon tumi ena asa won yade no se wo bedane won akoma ama Nyankopon a anka oshobo besi sa o mayi mu a ebema Wato ensanom bia bia mu a ebema adeton bia ahodo ena ensa adeton bia ahodo no ebefrim funni no mu asafo ahodo no beye ma na akwasiada anajo agorohwe bia ahodo no ebeda empan na oshubo ebe sori afa omayi mu nenso se wohunu se asia enwo ma onyankopon eye no odaso a etiam hwan ono hwan ni oyi a oba no ehe ena ofri bae kwan ni oyi enam tumi ben so ena waye yei me wirere mfri da e wo Johannesburg abibrem anafo na maduru ho ebe yasima biasa ansana afri wiemhyan mu na matenase ena miensa awia ene anadwo e wo wiem na mabrɛ ase na e din se metumi agina ano won wode me call baabi a wobɔ edwa enipa bɛyɛ mpim aduonum anaasɛ aduosia ehia mu na anyɛ ntɛm ansene sɛ me call asɛm kan edwa no so kosi sɛ honkronkron no mehunu sɛ efri baabi ɛba boss na ɛwɔ nsɛnkyerɛnneɛ ɛwɔ ho sɛ Durban mehunu abrantie bi a asɛ ɔkasa gyegyeegye na ofri n'agya ɛne ne maame ɛnkyɛn ɔwɔ nan baako a ɛyɛ tietia inch nsia anaasɛ ɛnwɔtwe ɛsene ɔfoforɔ no na ɔhyɛ ataade soro fitaa na ahoma ɛsoso mu ne trɔsa ɛno mu na mehunu abrantie no mehwɛ m'akyi bio na anisoadehunu no kɔ na afei ɛbrɛ kakra mu no mehunu saa ɛhan no sɛ ɛsensɛne abrantie bi so ɛwɔ akyire hɔ atiefo no mu na mehwɛe mesusuu sɛ mehunu no baabi mehwɛɛ no na saa ɛhan no ɛkɔ so sɛne ne so sima kakra na metwɛn asekyerɛni no na woanya nsɛm a ɛdi soɔ no afei mehunu saa aberanteɛ korɔ no a sɛ woasɔre agyina hɔ ɛde ne koma agu fam na ne nan a ɛyɛ tiatia nkyinsia no ayɛ pɛpɛɛpɛ te sɛ deɛ ɛka ho no na meka kyerɛ owura a AJ Schulman a ɔwɔ animuonyam mu anadwo yi mekaa sɛ owura Schulman metii me nsɛm no mu ɛyɛ anisoade hunu ɔkaa sɛ ɛyɛ paa na mekaa sɛ aberanteɛ no a ɔte akyire hɔ a ɔhyɛ atade soro fitaa no ɛne nhoma a ɛsoso mu no ɔfiri kuro bi a wɔfrɛ no Durban akwansini ahenum atwa ɔman no mu ɛwɔ bɔɔso mu na ɛsɛ sɛ ɔfiri n'agya ne ne maame nkyɛn na ɔba mmom wagye Awurade Yesu adi na ɔwɔ nan baako a ɛyɛ nkyi tiatia nkyi nsia ɛsene foforɔ no na aberanteɛ no hurii ɔno na ɔwɔ hɔ no ɔgyina hɔ yi ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛnya atenka ɛwɔ ne poma no mu na mekaa sɛ aberanteɛ Awurade Yesu asaw yadeɛ na ɛhɔ a ne nan no apue tenten nkyi nsia sɛdeɛ ɛteɛ no ɛne deɛ ɛka ho no na wɔde aberanteɛ no ɛba apa no so na adɔkotafoɔ no ɛhwehwɛ ne mu ɛwɔ hɔ mohunu ne mfoni ni ɛwɔ me nwoma no mu na megyina hɔ ɛberɛ kakra mehunu lɔre ahabanmono ketewa bi sɛ ɛnam ɛkwan no so na ɛfiri ɛkwan no so ɛdane ne ho ɛkɔ akyiri na ɛkɔbɔ dua bi mu ababaawa a ne tirinwi akokɔ sradeɛ ɛna n'akyi kasɛɛ buyi na mekaa sɛ mehunu lɔre ahabanmono ketewa bi a ɛfiri ɛkwan no so kɔbɔ dua bi mu na ababaawa a ne tirinwi ayɛ sɛ akokɔ sradeɛ a ɔbɛdi mfirinhyia bɛyɛ 18 anya akyi a abuo ɔwɔ tebea a ɛnyɛ koraa mu obiara ammua na mantumi anhu no baabiara ɛwɔ atiefoɔ nnipadɔm bebree no mu na megyinaa hɔ sima kakra mekaa sɛ mote aseɛ ɛyɛ monnya adwemmɔne ɛyɛ Awurade Yesu no ɛwɔ wusɔreɛ tumi no mu ɔsomaa honhom kronkron no sɛ ɔntoa n'adwuma so na ɛhɔ mehunu anisoade hunu no sɛ asi bio na mantumi anhu no ababaawa no ɛhɔ ara ɛbɛgyinaa m'anim pɛɛ ɛha ɛna han no bɛgyinaaeɛ sɛdeɛ mohunu wɔ mfoni no mu no na ɔgyinaa ha mekɔɔ soro hɔ na ɔda hɔ ɛwɔ apa no ase mekaa sɛ awura kumaa Awurade Yesu ama wo ho ayɛ wo den na ɔfiraseɛ suu ne maame kaa sɛ oo daabi menka nkyerɛ ne sɛ ɔnsɔre ɔkaa sɛ sɛ ɔsɔre a ɔbɛwu na awura kumaa no hwiri gyinaa ne nan so ɔreteateam na ɔyi nyankopɔn ayɛ na maame ɛtɔ piti na ɔhwe ase ɛwɔ apa no a na ababaawa no ɛda soɔ no so ɛyɛ deɛn bɛyɛ saa berɛ no a ɔbarima aniadimfoɔ bi sɔre wɔ akyire hɔ na ɔde ne nan baako asi akonnwa baako so ɛna baako si ɔfoforɔ so ɛna ɔkaa sɛ wo amerikani mede si w'anim sɛ wobɛkyerɛ me ɛdin a woyɛ yei ɛwɔ mu na asɔrefɛkuo bɛn ɛna wowɔ mu wohu ɛyɛ ade korɔ no a wɔnte aseɛ wɔnhwɛ saa nnoɔma yi kwan asafo ahodoɔ no ɛnhwɛ Awurade mmayɛ no kwan na honhom kronkron no wɔ ha sɛ ɔbɛsi ne mmayɛ no so dua na wama no aba mu bebree obiara pɛ sɛ ɔfa ɔno ara ne kwan so saa kwan no ara so ɛna na ɛteɛ ɛwɔ hɔ ekuo biara ɛnya waa adwene nanso ɛnyɛ ɛno ɛne asɛmbisa no anadwo yi ɛno ɛnyɛ deɛ mekasa fa ho no mmom asɛm a merebisa mo ɛne sɛ mususu sɛ ɛyɛ deɛn ɛfa wo ho hwan ne oyie a ɔrekɔ soro ɛne fam ɔman no mu no ɛnyɛ nnipa nnipa ntumi ɛnyɛ saa nnoɔma no hwan ne ɔno a ɔrekasa na ɔreka akyerɛ nnipa no ɛwɔ atiefoɔ no mu sɛ ɔte ha pɛɛ wɔ ha ɛne baabi foforɔ ɛwɔ nhyiamu yi ase ɛberɛ a mmaa ɛne mmarima ɛbaa ha a wɔrewu hwan ne no saa ababaawa no a ɔnante kɔɔ asubɔ nsuo mu anɔpa yi no a na wɔtwe mmiɛnsa abɛsene kuro ni na kokoram ɛku no ɔte ha pɛɛ ɛwɔ Maple Street owura yere Beti ɛna mebisa adɔkotafoɔ mmiɛnsa a na wɔka ne ho no na ɔbaa no ɛnni akwanya baako a ɔde bɛtena nkwa mu ɔwɔ mmɔfra nkumaa ɛnan anaasɛ num na me maame ɛrɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwɛ wɔn so maame kaa sɛ bill ɔmma fie bio da na mepue kɔɔ baabi a na ɔwɔ na awurade yesu kasae sɛdeɛ awurade sie nie sɛ ɔbɛkɔ asɔre na wahyɛ bɔ sɛ ɔbɛbɔ asu akɔ awurade yesu din mu a na ɔbɛsom onyankopɔn a ɔbɛkɔ fie a ne ho atɔ no na mebisaa no sɛ wobɛyɛ yei awura na ɔkaa sɛ deɛ woka nyinaa no mɛyɛ ɛntɛm ara yaw no afiri hɔ nansa akyi no ɔbaa no kɔɔ fie na adɔkotafoɔ no antumi ɛnhunu saa kokoram no ketekete baako hwan ne oyi a ɔba ɛwɔ awurade din mu hwan ne ɔno ɛyɛ onyankopɔn hom kronkron no ɛdeɛn ɛne w'adwene ɛfa ho ɛdeɛn ɛne w'adwene a wonim wohwɛfoɔ na ɛberɛ a wɔte saa ɛnkonnwa yi so ɛwɔ ha yi nnipa a wɔmfiri kuro yi mu no ɔne ɛtwerɛteɛ ɔte ha ɔbarima bi ɛne ɔte ha yi baabi wɔ ha onuabarima menonitni ɛwɔ ha pɛɛ ɔyare ɛtwerɛ na menim da anaasɛ menhunu no menim biribiaa ɛfa ne ho na mpofiri mu a ɛbɛyɛ mfirinhyia mmienu a abɛsene korɔ mesusu saa anaasɛ biribi ane mfirinhyia mmienu honhom kronkron no ɛfrɛ no ɛna ɔkaa sɛ sɛdeɛ awurade sie nie ɔnyaa nkɛntɛnsoɔ no da hwan ne ɔno na saa ɔbaa yi ɛte ha kwasiada a ɛtwaa mu no ɛberɛ a ɛdi akyire a mewɔ ha no na ɔfiri baabi ɛwɔ Illinois ɛda a ɛtɔ soɔ no na ɔwɔ ahonhono kɛseɛ ɛwɔ ne nipadua mu a na ɔbɛdi awuo na abɔdeɛ mu nyansapɛ aduyɛfoɔ binom a wɔyɛ adeɛ paa ɛde no ɛrekɔ ayaresabea kɛseɛ bi na wayɛ no ɔpirehan ɛduada na ɔmia ne ho ɛbae menhunu ɔbaa no da anaasɛ mentee ne ho asɛm ɛwɔ me nkwa nna nyinaa mu na mpofiri mu ara hom kronkron ɛkataa ne so na ɔka kyerɛɛ no deɛ na ɔyɛ baabi a ɔfiri baayɛ na wɔkɔyɛ no ɔpirehan ɛda a ɛdi hɔ no dodoɔ sɛn ɛna na wɔwɔ ha saa berɛ no a wɔhunu saa na monhwɛ nsɛm a ɛreba akyiri da a ɛdi hɔ no ɛberɛ a ɔkɔɔ dɔkota no nkyɛn no wɔfaa no ɛfiri ayaresabea ɛkɔ ayaresabea na wɔntumi ɛnhunu biribia wɔ ho hwan ne oyi nyankopɔn huyɛmmɔbɔ hwan ne oyi a ɔreyɛ yei mobɛtumi asi mo bo aka sɛ na ɔyɛ mohwɛfoɔ daabi da wobɛtumi asi wo bo aka sɛ na nnipa ɛwɔ biribi yɛ ɛwɔ mu anaa daabi da ɛyɛ hom kronkron no honhom a na ɛwɔ yɛn awurade yesu so na ne mayɛ no ɛreka ɔne nasafo abom abɛnea sɛ ɔtrɛ ne hann kronkron kɛseɛ no mu ɛde agye nkwa na ɔde wɔn bɛba ayɔnkofa mu onyankopɔn teasefoɔ no asafo no ama ohwim no a abɛn no amen hwan ne no merentumi ɛmma w'asɛm bisa no mmuaeɛ merentumi ɛmma mo mmuaeɛ mmom mɛtumi ama mmuaeɛ ama me ho na wɔ saa ɛpono kronkron yi so no anadwo yi wɔ yeinom asomu no asafo no ɛna ɔno deɛ yɛn awurade yesu mmogya atɔ wɔn no meka yei afiri m'akoma mu tɔn ɛnyɛ sɛ meyɛ mo mu baako ɛnyɛ sɛ meyɛ obi sononko mmom wɔn a wɔagye wɔn na wɔnam mogya no so ahohoro wɔn ho no mu baako megye di sɛ saa ɛhann korɔ no ara ɛsɛn asɔredan yi mu no anadwo yi no saa ɔbaako korɔ no ara kyerɛ ɛnam ne su so sɛ ɛyɛ yesu kristo ɛwɔ hom kronkron tebea mu obiara a ɔnim twerɛsɛm no ɛnim sɛ yesu kaa sɛ mefiri nyankopɔn nkyɛn ɛna mebaeɛ na mekɔ onyankopɔn nkyɛn ansa na ɔbɛyɛ honam no ɛberɛ a na ɔka mose ho ɛwɔ ɛserɛ no so no na ɔyɛ ogya fadum no na berɛ a mose ɛpɛɛ sɛ ɔhu no no ɔdanee n'akyi ɛmaa no na mose kaa sɛ ɛte sɛ onipa ɛberɛ a na ɔwɔ asase so ha no na ɔyɛ onipa ɔyɛ nnoɔma korɔ no ara a ɔreyɛ no bi ɛnɛ ɔnam nnipa a wɔagye wɔn no so ɔno ɛna waba hɔ no na ɔwɔ ne mfonini ɛyɛ deɛn ne wuo osie ɛne owusɔreɛ akyi no paul na ɔrekɔ damasko that will be. Na e han kese bi e bo no e hwe fom. Sa nipa no a na wo wo ne ho no anhu han no. Nanso e bo Paul e hwe fom. Kusi se e ma no ye ni frani. Na onya ohaw e wo nani ne nkwa aka no. Na oka ebre bi de ebeye na memfa adiye no tra e tra so memma me ho so bebredi. Wa ma me ne honam mu kase. Aye Satan bofo se ome bono akuturuku efrise na eye diye no tra etraso nti na bra wo bo Paul eto ofom no okọ ewo ne kwan so se obeta enipa no a na wo ye dede bebre no eku a wa wo won foforo no nkofo a na wo frɛ won abusufo no Paul na owo ne kwan so se okọ tai won a owo nkrata ewo nkotoku mu se obekire won na wode won aba Jerusalem na ebeye eda no mfimfini no ehan bi etofom a ebo no efiri ne nan so ehwefom na ohwefom ewa asase so dotie mu eni bi efiri sa han no mu bai okase Saul adenti ena wota me na Saul endane ne ho ewo na ni frate bia no mu ohwe soro na otumi hunu saa animonyam han kese no na oka ase ewrade woni hwan oka ase mini yesu mifri nyankopon chen na me baaye miko nyankopon chen mifri nyankopon chen e na me ba me sane akon nyankopon nchen oka ase e din ma wo se obeto okafo opoma no dade akotie di ye ba kon e wo saa anwia kronkron ne so ebre bi e wo saa biaye ho no onipa entumi enye saa da onipa bi ansana esese ofre ne ho kristo din no ansana obetumi adi ne ho adanse esese odi kan enya saa esre no so akire ho suahunu no ansa ba bia ohia nyankopon animu ne animu efise ene obetumi enya muaye bia mobetumi ahunu awurade se oyɛ de ɔkan sɛ ɔbɛyɛ pɛpɛɛpɛ na animdefoɔ anitifoɔ no ɛbɛkyerɛ ɛno mu akyea no ɔbɛka sɛ ɛno ɛyɛ da foforɔ dea na ɛyɛ yei dea anaasɛ ɛyɛ bere foforɔ dea anaasɛ ɛyɛ mfomsoɔ te sɛ deɛ wɔka faa yesu ho no ɔyɛ Beelzebub bonsam no ɔyɛ ntafoayifoɔ ɛna saa nnoɔma no nyinaa wɔwɔ muaɛ nanso sɛ onipa ne kristo ahyia mu a na ohunu no sɛdeɛ paul ɛyɛeɛ a anaasɛ onyane mu suahunu a ewiase mu nyamesom mu animdeɛfoɔ dodoɔ ɛni hɔ a wɔbɛtumi akyerɛkyerɛ saa suahunu no mu afiri onipa no mu ɛno nti na ɛnɛ wɔnni suahunu no ɛno nti ɛna wɔntumi ɛnka wɔn nyinaa ɛka sɛ wan ne oyi ɛdeɛn ɛne oyi ɛhe ɛna ofiri wɔnni muaɛ no adɛn ɛfiri sɛ deɛ wɔnim nyinaa ɛyɛ nyamesɛm ho nimdeɛ a asafo bi ayɛ ɛnyɛ sɛ wonim nyamesom mu nimdeɛ ɛyɛ nkwa ɛnyɛ sɛ wonim twerɛ kronkron no ɛyɛ nkwa ɛmmom sɛ wonim no a ɛyɛ nkwa sɛ wonim no a sɛ woaa ankasa agye nkwa a sɛ ɔno ɛna ɔde n'anim pa ahyɛ wo ma a na wowɔ hɔ ɛberɛ a ɛsiiɛ no obia aniwa obetumi ayi no afiri wo mu obia aniwa obetumi akyere mu afiri wo mu sɛ saa suahunu no esi wo so a wonnim deɛ ɔyɛ me deɛ ɔyɛ Yesu Kristo a ɔte sɛ deɛ ɔte ɛnora ɛnɛ ɛne daapem hwan ne oyi a ɔyɛ saa amawadeɛ yi hwan ne oyi a ɔyɛ nnwuma akɛseɛ yi ɛyɛ ɔsɛnkanin no a ɛyɛ Ora Roberts anaa ɛyɛ Billy Graham anaa ɛyɛ Jack Shuler anaa William Branham anaa deɛ ɛbɛyɛ ɔno biara no wɔnni hwee ɛyɛ ɛwɔ mu wɔyɛ adeɛ deɛ kɛkɛ ɛyɛ honhom kronkron no a ɔde asɛmpa no ɛreba ɛwɔ nsɛnkyerɛnneɛ ɛne anwanwadeɛ ɛne tumideɛ yɔ sɛ wɔde bɛsiesie nnipa bi ewiem ayɛ kumuu ɛde hwɛ ɛkwan bi a agyidifoɔ ɛrehwɛ no kwan sɛ ɔreba na afoforɔ ɛreka sɛ adɛn nti na saa ɔhyewbɔ ahodoɔ yi adɛn nti na yɛnya moma yɛntena asafo no mu adɛn wɔka no wɔ asafo no mu ha pɛɛ sɛ ɛberɛ a yɛfiri aseɛ ɛsii asafo foforɔ no ɔkaa sɛ yɛnhia anwanwadeɛ yɛnhia saa ɛnnoɔma yi nom bio wopɛ wɔn a wekɔ abɔntene baabi a ɛsie yɛnhia wɔn wɔ ha ɛberɛ a Branham asɔre fie ɛbɛkɔ fam saa beaeɛ no na amem wo chekire sa asafo yi ewo nhyehyeye ani tumi ani Yesu Kristo asempa no so na emretenten asa asorifie yi egina ho no ema animo nyam hom kronkron no enya kwan enko akra se wo begi won kwa na odi hom kronkron no ahye won ma na wasa ayarefo yade me de eye Yesu Kristo a ɔte sɛ deɛ ɔte ɛnwura ɛnɛ ɛne daapem moma yɛ mmɔ mpaeɛ sɛ wonnim deɛ oyiyi a wonnim deɛ yeinom nyinaa kyerɛ a na wopɛ sɛ wohunu a mobɛyɛ bebree ɛberɛ a mɔma mo nsa soɔ yi na ka sɛ ɛberɛ a wɔma wɔ nsa so bɔ mpaeɛ ma me onuabarima Branham sɛ mehu no na awurade nhyira wo na baabia mehunu mo nsa afei ɔsoro agya yɛde saa nkra nsɛm yi ba ɛne nnipa no a wama wɔn nsa so sɛ aba ahodoɔ no sɛ wɔpɛ sɛ wohunu nea oyiyɛ wɔpɛ sɛ wɔde wɔn ho ɛbɔ saa Yesu kɛseɛ yi sɛ ne mmaeɛ no ɔwu sɔreɛ no abɛn ara sɛ kosi sɛ ayarefoɔ no efiraseɛ nya ayaresa na ɛno akyiri no afei nkɔmhyɛ ɛba asafo no mu afei akyɛdeɛ ahodoɔ ɛne anwanwadeɛ afei ɛkɔ saa nsɛnkyerɛnneɛ a ɛdi akyire no ho deɛ ɛdi soɔ no bɛba ɔhwim no wɔbɛfa asafo no akɔ na yɛn awurade a yɛgye to mu sɛ yɛnim wo ɛwɔ wu sɔreɛ tumi mu no yɛretwɛn na yɛani agyina na yɛteam na yɛpa wo kyɛw bra awurade yesu hwim w'asafo bɛfa no kɔ ntɛm so awurade ɛfiri sɛ ɛrenkyɛre nnipa bɛsɛe asase ɛwɔ bɔ a wobɔ maa yɛn sɛ wɔntena so no ɛsiane sɛ woanyɛ sitie ama wo nti wɔansua asomdwoeɛ mmom ɔko wɔansua tenene mmom wɔsua amumuyɛ sɛnea tumi ho ɛkɔm ɛrenni wɔn nyinaa awurade saa beaeɛ ketewa no a ɛwɔ wɔn akoma mu a ɛma tumi ho kɔm ɛdi wɔn no wɔrebɔ mmɔden ame ɛwɔ ho ɛwɔ dan mu baabi sɛ wɔbɛsɛe wɔn yɔnko nnipa onyankopɔn sɛ anka wɔbɛtumi ahunu saa tumi no a na wɔn kɔn dɔ no ɛyɛ onyankopɔn ba no wosɔreɛ tumi no hom kronkron no tumi no a ɛsakyerɛ a wɔn abrabɔ ɛnyɛ deɛ ɛsɛe aman mmom ɛsakyerɛ a wɔn abrabɔ na ɛma wɔn ɛyɛ wɔn nkoa nnipa bebree no anibereɛ denden na asɔ wɔn mu wɔdi yɛn ho adanseɛ sɛ nkurɔfoɔ a wɔnnim hwee ɛna sɛ atuatefoɔ sɛdeɛ wɔyɛ akane no nanso ɛberɛ a wɔsane baeɛ no wɔde anigyeɛ ɛreda waseɛ sɛ wɔtumi gyina a wɔdin ho ahohoraa mu ɛno ne wo mma atenka anadwo yi awurade baabia ɛyɛ yɛn anigye nko ara ebinom ɛwɔ wo da mu no ɛbɔ mmɔden sɛ wɔbɛhunu deɛ woyɛ wɔka sɛ ɔyɛ saa ewuram nnipa no adamfo yohane deɛ ofiri wuram puei a na ɛɛden sɛ ɔbɛhyɛ ataadeɛ no ɔde odwan nwoma dadaa bi ɛna akyekyere ne ho ewuram nnipa bi a ɔtoto ne nsɛm no apueɛ ne atɔyɛ na ɔkaa sɛ wɔde akuma no ato dua no nhini ase ɔkaa sɛ ɔyɛ nakyidini ɔyɛ wuram nnipa wabɔ dam n'adwene mu ka no nyankoma somdwuma a nyankoma somadwuma no a na ɛka wo ho no o awurade ɛfiraa wɔn ani na saa na ɛteɛ bio ɛnɛ saa hom kronkron kɛseɛ yi deɛ ɛbɛdi awurade mayɛ no anim kan sɛdeɛ yohane ɛyɛɛyɛ ɛwɔ ne damu no ɛfira nnipa no ani de ma wɔn a wɔmpɛ sɛ wɔhunu mmom ɛkɔma wɔn a wɔwɔ ɔpɛ sɛ wɔhunu no wo na wayi wɔn na deɛ agya no de ama me nyinaa bɛba me nkyɛn wokaa sɛ na wɔn mu biara ɛnyera na mɛnyane no ɛda a ɛdi akyire no yɛda wase ɛde ma yɛi na wɔn a wɔama wɔn nsa so no anadwo yi yɛbɔ mpayɛ o awurade nyankopɔn sɛ wobɛyi wo ho adi akyerɛ wɔn wɔsuahunu mu wɔ wo sɔreɛ tumi no mu deɛ ma yɛn awurade na afoforɔ pii wɔ ha a wɔama wɔn nsa so nanso mpo wɔn akoma mu no na wɔnim sɛ wɔhia mebɔ mpayɛ sɛ wobɛhyira wɔn na wɔama wɔn akoma ɛso adeɛ ebra ye free e dan mu no anadwi ma yenko se nipa sononko ma yenfa bota ye sononko enko a esene de na ye wo no ye ba mu se na ene wosro pe no ebo ebra na yenfa ahotoso empue enko so aforobuchia no nsa no mu kosi se ye nkra ho ebeto ye se ye nyasua hunu ewo mu na ye nim de ye ka ne ho asem efri se ye hia no na ye nim no na ye no no wo ayonkofa yesa enuoma yi ema ye eja sa ayarefo yade ene wona wowo amane mu shira ye ndofo ene ohwefo a osombo onyankopon ye bompa ye se obeka ne ho one ninuaba ninuama afefe no ebra wo to asempa no na wo ka asem no ewo won kasafidie so shira ahoho a wowo ye epuno yi mu ewrade ma wo mpue anadwi ye a enhye bi ewo wona koma mu ene botaye bi a won efri edon yi reko no se se wonim wo na won som wo ansa na ma won som wo na wonim ye se enoma aka nyina beba beye adehunu emom ewrade ewrade asem no ena ebetena hoda ye mayen eja fa ye mboni eche ye yamboni nyina na mayen hia ewo saa biribi kese no
and purchase my salvation on Calvary's tree. After the message, let's just bow our heads and worship.
Afi enkransem no achi no moma yen si yen trase na yen sore no ebra ye to dwom akere no yi kode wa koma nyina.
Because he first loved me and purchased salvation on Calvary's tree.
To do sen en amo dono pa mo mamo nsaso enka ye ewa adansi mu me dono. Oh, onye wanwa na munim medo se metena sisi na menum bi se de ti bia e won ani mpam na sem pui ewura akoma mu etenetene yen e de yen behye ne honhom ase se ne a efefa se mo be sore no sabre no afi ebra mu free asore no anadwi monko enko sore no na monkai na awotwi empae bo nhye mu wo ha ewo ukwada na jo mo ma mo re mfiri onu abereman nevel kasafidie su da ubono kwasiada anase memeneda ewo nonkunu ewo we lhrpe me dose mitie won mo nya na enan no anase miensa no enjejie no efepa me yire enemi ene mofra no ye nyina ade kasafidie ketwa no epue na yetwa ho ahia se ye tie onu abereman nevel ene ne kasafidie su da ubono ene ne nsem wanwaso se ne a wo ma onyankopon a odono no na ogyinu die no so mo nkae ye enkyre mo ahoho no a ahoho a mo wa ha no se munni asore e wo fie a mo mra ameka ye ho me ka kyre mo enye se me ka ye ena ote ha da bi owura me ka ye emre pi me do nu abarama nevel ye edi kan oye nyamesum mu nimdifo ade a edi kan oye nyankopon ba ade a etoso otese de otia da bia me hunu no mfinhia pi ni onsesa ada kitikiti ba akumpo odaso aye oma nevel ewrade yesu akwa na misusu se owo anajo bi me frɛ no se me bisa no se wanya a ewo ni nhihye mu no obetumi ama yen kwan na ya ba bebo mpa ya ma yarefo no a na ibinum eba anopei munim na ne yiri kuma ena oji telefon no so na na mekasa ekyere meyire ewo ekyere ho efa ho efa ho na senia ye da onyankopon ase nyankopon ase edema ne yiri kuma adofo ene na busua eno ye pa se wo hunu osofo ene ne yiri se wo okoso te saa ewo odebi mu ene ahobrasie mu a eno ema asafo no koso yiye pa eno eye dede ebra nano eko animu no mode mu akuma nyina adono ana ni nyina ye ye wonwom a edija kwan a yeto ba Yesu din no ka wo na maye nyom ketoa no onuaba se wo wo no enwoma no mu a na ye beto ye nyom a ye digya kwan no na ebra ye to enyimu a edi kan no ye pese ye dane ye ho echia ofofro nsem ni nyina aye kriase ye maye
Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you, take it everywhere you go, precious name, oh how sweet, oh wonder and joy of
Mama yam fanyi mu ye sei sei sei
At the name of Jesus bow we all he prostrate at his feet King of kings and ever will crown him Oh when our journey is complete Won't that be wonderful? Precious name Oh, Father, and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven.
Dodo se ena mokai ye nyum kitu anwa na yetu no. Mumma muyure mfri ebusu yampa ebono. Mokai. Mekai Telma, se unim sa, anase enyomno, anase enye, muma yen tuprekon. Monka eno ana, muma yen ebia, metumi, enemo ashene prekon.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Don't forget the family.
To do a na moye abusuampa ebo. Eno ye papa, muma yen to bio. Menya eno ewaha. Mepesa, yenina mum se se.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Oh, Erade, watre no watre nsemunumu. Se woyifri Paul nipadua ho enuku anase nkatanimu na ahonfin efri nipa no mu na wosa won yarewa. E bompa ye oh Erade, sete saa ebeda di ewo ye no mu so anadwi. Ebra mede ekoma ahiafo. Eno, ene ayarefo no. Baby, ewo, ensasene so. Ubi waha, oshwe kwain, na ochen se ebisi. Ebo mpaye eja, se obeye amaye ewo yesu dimu. Obano. Amen. Afe, mibibisa, ebra yesi yintrasi, se ye nyabari masmeta, osumbono, ewa ha, ufilo nyankopon asafu numu, diye ye hunu ono. Tise, ye nyabari manevela, owohei, se oye, nukwafo, nukwarefo, Onyankopon akoa me bebisa no se omisa enhyira no engu mo so na modi atoa so saa na awotwe a ebei mu onyankopon nhyira mo kosi se ye bihyia mo bio onuabera smith
Yes.
We thank thee for the mother of Paul
and Peter and John and John Wesley and John Carson.
Yes.
Mother of our dear brother, and bless this man of God as he moves from place to place, exalting the Christ who has saved him.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.